tunapindwa, mifukoni si njema, bado tunapita. Ambia watoto mama, furaha yetu supisa. Supisa, furaha yetu supisa. Maniga tunakunja, maniga tunakunja tu, tunakunja tu. Na sisi tunadunda, na sisi tunadunda tu, tunadunda tu. Ayo, nikipiga deal na mziki, mami mu, nakumbuka kwanza nyumbani yu. Mara natoka na flani yu. Ili kabukira mani yu. Mara navuta mjani yu. Maneno kitu simple. Agalapo my people. Iyo natoka champuzi. Champuzi natoka champuzi. Champuzi natoka champuzi. Champuzi natoka champuzi. Champuzi. Maneno kitu simple. Champuzi. I'm more than your vision. Champuzi. Agalapo my people. Champuzi. Tugana tunaish mara moja. Hit so skis. Nina wanyona. Nenga. Nenga. Iyo natuka champuzi. Nenga. Nenga. Iyo natuka champuzi. Iyo natuka champuzi. Champuzi natuka champuzi. Champuzi natuka champuzi. Champuzi natuka champuzi. Champuzi. Maneno kitu simple. Champuzi. I'm more than your vision. Champuzi. I got love for my people. Champuzi.
Phoenix.com.